wake mwingine tena penzi lako la thamani mie na yahitaji. Oh girl, smile for me, kila kitu kwako nahitaji. Oh girl, smile for me, kila kitu kwako nahitaji.
Tulia tulituli, pete ni kufishe uwe wangu wa moyoni. Kila jioni, me and you, love you, David to the moon. I got someone good one, ukiwine, mina smile. Unajua na kupenda, baby na kupenda, unajua na kupenda. Sweetie na kupenda, unajua na kupenda. Darling na kupenda, you are an African lady. Looking hot, looking sexy, the girl uko biti inafau vishwe pete. East or west, dating home is the best. Baby come home, tukue tupa moja.
Joni kubishe pete, tuwe milele, mimi na wewe. Joni kubishe pete, tuwe milele, mimi na wewe. You and me, mapenzi moto moto like crazy. Zile enzi, you and me, mapenzi moto moto like crazy. Nipe nikupe busu nikupe, penzi langu nami nikupe. Nipe nikupe busu nikupe, penzi langu nami nikupe. Tamfari machira eh, don't touch.